bashayeli banshela mani nilaqomeni sube sikhona ithi wena mabashayeli banshela mani nilaqomeni sube sikhona ithi nabashayeli bashela mani nibaqomeni sube sikhona ithi kunila pumshayele funa koni namba yomu
Yeah.